beginning.
Yeah, yeah. Let's get it one more time, let's go. Sicker Junior and the greatest of all time.
Put a guitar corner.
Boys.
They got it and for a minute.
Yes, come on.
Come on, a boss. Boss the beat. Mwema fiashe mwadi bomba. Nangubambi batirati wa malomba. Success yendi ya kule voma. Wakule papa finger, papa wakuloma. Na imwelesa, shiraba taifi. Every Sunday, ndaka kataifi. Kwa stay nena lepita na machombo. Narisha chotani, bambi warisha machombo.
Chotani, yeah, nita chotani. Chotani, narisha chotani, bambi warisha machombo.
Mwema tubika kumukaka.
Chotani.
Icha fest na lata shaba fiashi. Epo baba nangu baba kushishi. Mwari womba kuini na babari. Ala, nerishi na wanji tagata kwari. Muri wa kuneka feshi na babari listi. Mure mpepe na mapalo atiristi. Imoko labo na lesa ya babondo. Shaishive kuti na babomu bondo. Gana ibuki shoko na fuma. Mwereza mwari keba. Fyushe ya risapile mwene ni na museba. Kwa jite inevole seka na machombo. Narisha jodani bambi warisha machombo. Fiashe mwari womba. Nangu bambi batirati wa malomba. Success yendi ya kule voma. Wakule papa finger, papa wakuloma. Na imwelesa, shiraba taifi. Every Sunday, ndaka kataifi. Kwa stay nena lepita na machombo. Narisha chotani, bambi warisha machombo.
Chotani, yalita chotani. Chotani, narisha chotani, bambi warisha machombo.
Mwema tubika kumukaka.
Chotani.
Shidisa chombo yeah. Lokake software muli komanda ni bombo. Mali ya voice ya lila majodani yeah. Nuta wa mufuala ama jondani cool. Dispet kumukamba katembula. Masala patopi fuwalo kukukambula so.
Yamayo soni nolishana sana. Kuwa tulaperi komanda ashala. Babambi balisha majombo. Fajodani tuwalipata majombo yeah. Kero kero kulisha siripa. Habachi chash balisha sinika. Fajombo Yesu ya ripopoka. Tula follow love ino taipondeka.
Chotani, yalita chotani. Chotani, narisha chotani. Bambi balisha machombo.
Mwema tubika kumukaka.
Chotani,
mponde irumba twalikaka.
Yalita chotani.
Mwema tubika kumukaka.
Chotani,
mponde irumba twalikaka.
Bambi balisha machombo.
Seti ni kuba nanti. Ebo naba nabo naba pondo wanti. Abalenga bonse nafika napa. Ifya muruani nafika napa. Saisi yanti kumona wachikurile. Aba kwatisha kumona wachikurile. Konkanya nipo kumbika mwechi mwela. Mula lenga imwena ano kubwela. Bakuta mpebo twali na wawonse. Pariana le chula wale nkoseresha wonse. Nadimi pera juice na nguta imwone. Kafira twale ipanga teka nye nifika mwoneka. Mweba fiashi mwali womba. Nakubambi matirati wa malomba. Success yendi ya kule womba. Shiraba taifi, every Sunday, ndaka kataifi. Kwa stay nena lepita na machombo. Narisha chotani, bambi warisha machombo.
Chotani, yalita chotani. Chotani, narisha chotani, bambi warisha machombo.
Mwema tubika kumukaka.
Chotani,
mponde irumba twalikaka.
Yalita chotani.
Mwema tubika kumukaka.
Chotani,
mponde irumba twalikaka.
Narisha machombo.
Yeah, yeah. Let's get it one more time, let's go. Finchi Nation, DJ Dynas, Woka Boutique, na Kinjiza, Dr. Muguruse, Mweni Mukailo, Masumba, Big Swaba, yeah, Catman, Achusa, yeah, Commander Chaloxi, Pandora, Mbo Shapuraki, nigga success, don't swag, for Allah, kali 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 kali.
Twadi na wanomba wafumi ya mujipi, umwewe Andirea tukapisha chipi. Boss Rochi, 4-4 number. Tua wana boss, boss Da Vinci. Dola Kampan, Wisteza. Nakumwa na Chaira, Paru Bengere. Top Zambia, Vashgal, Bauti. French Max Achani, Rodrigo. Boss Kenza, Kabobo na Banangu. E joint, Pop and Trip. Jatuz, Ima Shoots, Luchidol. Wanu Market, Batiki, DJ Spy, Zinesa. yadi munu wafu.